nipe sikio kunongoneze mapenzi mswiti mimi mwenzio kiniacha kilio nitadedi na wazatoshi moyo wangu niko kefigo ili ujue vile na kuzimia mana kidunda mapigo ya moyo wangu na kutaja wewe nimesha kupata nimejipata staki tena shida wala tata mimi ndo mama wendo baba popote mina wewe tutafata oh baby nichezeshe kidalipo kalale nacho nikifuma macho nikuone wewe nichezeshe kalipso mi wako wako nikifuma macho nikuone wewe Hapa lipo likuwa sifiki, siku wazaki ya nani Wendo wa kwangu singizi, nibembeleze kitandani Hata kama ngijo mechiti, tapoteze ya jamani Urefisi wangu ana
Bayaya,
ana
Bambamba,
ana
Kipengele, vipengele kawacheni
Ana
Lawama,
ana
Bambamba,
ana
Ujuwaji
Ujuwaji kawachini
Nimesha kupata Nimejipata Staki tena shida wala tata Mimi ndo mama Wendo baba Popote mina wewe tutafata
Oh baby, nichezeshe kidalipo Kalale nacho Nikifumba macho Nikuone wewe Nichezeshe kalipso Mi wako wako, nikifumba macho, nikuone wewe